Mama, I'm taking things that has got my call power. have taken something. I've taken Guinness that has got my cold power. Wachini tena niseme nilile waje. Nilipokea golden handset uko kasini. Alfu mia tano jamani,
alfu mia tano.
Nusu milioni jamani,
nusu milioni.
Alfu mia tano jamani,
alfu mia tano.
Sasa mia ine nikaweka be ishirini na tano nikapea bibi amalize
shopping yake.
Ishirini na tano nikamupa baba nae amalize
shopping yake.
Ishirini na tano nikalipa school fees watoto yangu
wasifukuzwe shule.
Ishirini na tano nikasema sasa rafiki zangu
wapewe kitu,
mabeste zangu wote
wapewe kitu,
opio kama hindi
apewe kitu,
wana udongo
apewe kitu,
Samson Koi
apewe kitu,
wana ngenzomo
apewe kitu,
wana furaha
apewe kitu,
wana muli
apewe kitu,
mtoto ya Wakamba
apewe kitu,
Ouma FBI
apewe kitu,
Baba Zero
apewe kitu,
na Mama Zero
apewe kitu,
Japo Jereso
apewe kitu,
wana accountant
apewe kitu,
Bebo Asare
apewe kitu,
Ati Mama Dori
apewe kitu,
Ogo Paradi
apewe kitu,
Nyota Ndogo
apewe kitu,
Matila Engineer Matila Esko
apewe kitu,
Odhiambo Laliji
apewe kitu,
Wana Sagero
apewe kitu,
Dr. Gidiora
apewe kitu,
Injinia Maina Je
apewe kitu,
Rasara Odhiambo
apewe kitu,
Mama Ndorobo
apewe kitu,
Bwana Kilo kutoka Nairobi
apewe kitu,
Naja Mnasi Je
apewe kitu,
Ati Jamunazi
wapewe kitu.
Oh wada,
I'm not sober, oh dear, oh, I'm not sober.
Le, 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 le.
I'm not sober because I've taken Guinness.
Mama,
I've taken Guinness that has got my cold power.
Bibi,
bibi yangu, I'm not sober.
Watoto,
watoto yangu, I'm not sober.
Washasi,
washasi yangu, I'm not sober.
Yawa. Antina Mado Guinness, because of power. Guinness Kuwa, Maduro Makai.
Matila Engineer.
Manu Bwana Escort, Bwana Bwana Masaria Kanyo. Aha! Come on, Deliti. Manu Bwana Mami Kayo. Kyle, apparently.
Tigre, 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 tigre.
Kaboten Zanzu, de Konangai, na tigre. Kama mwenye amepewa power.
Unana, unana kokalo. Unana, unana kokalo. Mino molo kanyonja. Unana kokalo. Apieno, apieno. Unana kokalo. hadi sasa mechoka unene tokalo
uchini ule vya mbashi yege magapenye ngoro ule kumu ayege magapenye tina madho giris madanga tango chegu elangu Asam wod yorongo mano minigi ochila yako omin goli apewe